Nika pola, pola, pola. Bwena kulaba, ngosikiliza basajja banji. Hey, nentya mumuli, tuba ndi kufuna kweli. Naye mukama akola ebyamagero lwekyo nakufuna.
Eno esitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe.
Esitole y'obulamu bwange munnange nze nawe.
Eno esitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe.
Nga tutobye ffembi twatandika babiri munnange. Poko poko baba balimba.
Eno yesitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe. Zijukira lwe nasoko kulaba, wankuba kuba nze namenyeka. Ngutudde ku katebe kali, kali akafa kafomu. Watumuliza masagalavu, oh oh. Se chintawanya guno gwe mukwano oguntawanya mutali bukusa gwenkuwa oguntawanya mutali bukusa mukwano kusabone sige onze je mubanonya kusabone sige onze je mubawanka wanka basajja banyi chemanyi abakugamba ebigambo wesiba bakugamba ebigambo bakulemesa okunjagalanga. Eno yesitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe.
Yesitole y'obulamu bwange munnange nze nawe.
Eno yesitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe.
Tutobye ffembi twatandika babiri munnange.
Esitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe.
Lwekyo omukwano gw'abasinga oyo poko poko baba balimba.
Eno yesitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe.
Lwekyo omukwano mama gwantegeera bana balala bebi gw'abasinga.
Eno yesitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe.
Laba n'obalabe nabo gw'abasinga lwaki bakayirwa bye batagaya.
Eno yesitole y'obulamu bwange, ensibuko y'omukwano gwaffe nze nawe.
Martin 5 KY.